pe chi recentai. Suspect.
È un pizza Onyx. Onyx.
You just like a seed in this soil, just haven't grown yet. Mama told me your time is coming. You just like a seed in this soil, just haven't grown yet. Mama told me your time is coming. Came from nothing to something.
Life in lesson, no make us see Arikosa. Who was the middle of the machine, Arikosa? But you have been a fair petrol, Mukosha, and shut the Kerakosa, but to Bafuro Bulosh. The Fiero one for first, the footy last born. Nakosashom turned a player for Butte Gone. Kwini mazaya sugiri langeri nukunje woka koseweka kutonyanga peri Nukusha ishi wanga nadirufia nya life. Narefu aisha kwini ukumu wana kwa wife. Ndiaikome na kurumu neke pia ifini. Last year kwini yashi minena HIV. Kumuru kwa repa punch parifia matipa. Sando chafina kwa sling kwika matipa. Kwini park front shi dira fia mawe. Duri mwaume kukosa fina kaba lange wet.
Just like I sit in this hole, just haven't grown yet. Mama told me your time is coming. Just like I said in this story, just haven't grown yet. Mama told me your time is coming. Came from nothing to something.
Each fuba nino ponya na ishile wafya selo kurezinga po kapto. Through kuri ya makati. Life ni casino wense toba na makati. Na buri lechi kongono kuisa chipanga lati. Life ya rihati ino kuisa bahati. Oba le mwana kempo kuisa ipango muntu. Kutubero pa life kuisa ipanga kutu. Yufya mizitu kura pata fya mbide fya karangeni. One gun wanjewe ya the fake palangi. Ya upimanga uwe renja kapole na lidu alirira. Na kula imba paka nga songoro konta pirira. Shaba shua wafya shika wali sekeramu. First born music on na ya pone namu. Depa ya marapa five pass four.
Just like I sit in this hole, just haven't grown yet. Mama told me your time is coming. Came from nothing to something.
DinaMusic.com